studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
salim jorato bugi janega fandu hala mamadou sama segu jom nyol sakrab hediibe ko radio fedde kumnide hakkeji tomante en oni michel bachelet mim city ko rafi kawr ben rafi kawrol hakkunde lam ko be transition e kanye pabato e mabbe e wi makko jamara de buri fofu yirunde ben kuteji jukkaje do leedindi bangal raf ndenagu basi imbi do ben hakunde gube jaza wad EGS na jukiti ben le kirol mali niger hultan wiide maybe e borube hewbe limtama buitugol adadu nyobe kurna virus e tawede fuf dunke en cellal ndardi jamarande teddinde sariaji rentourdidi e bedorto famu lesdu nan mere dingon sembe ko war yamen hande kikide alkomsare sapu mars 2022 bismillah sakrab ko radio gulirde hay modde hakkeji tomonte en o ni mim sitti kuteji jukkoje mber sidawo e umma do leedin do bibe leedindi talataare jabirende dum wadi e le botumo do mber do hakkeji tomonte en lebbi didi joni ko mber de do jukkoje na mber do leedi mali sabi rafi tabagul sarti transition ana wara jonte didi mber jonte yogaje hande nelabe sidawo mber iwi mali do tawe kambe mber lam ko be transition be hawral do gotum kadanna fajtan umar wegol
kanko Michel Bachelet o holliti wi de civil MPF jukkoje ambargo wuri yottade o holliti ni se makko du ko fa hande laamu hakkunde jo kanye wombe tiagal leedi pamray o wadi no dango fewde e gouvernement o yewto yelona geji jamarnde wori o wi wajibi imma daraji ngade yewe yelhon laamu demokrasi hani wartirde leedi ndi nuude seriyat e du ngartire ko nayiri bangal denago wi fa handen ko dartete ko hebaka ka dum e tawel fo wi won ko biti seeda e bonandaji di o do lamido kabar hakkeji le fedde oninde o wi fa hande wadde bonandaji fewde e civilen dum yaray tiagal wakkati fu yimbel be ciutete wobbe dum majjine feen jittaake dum beedi ki sanedu le hitande 2021 lebbi didi ko imo kanye sedia won gadi jukkoje fewde le leedi malindi fa hande wala fu ko faama do ko pamri e mudun hejabe fedde sedia jottinoki le ngallure bamukonde le jonte jabbino de kanko president kiddo leeledi Nigeria ni noddete Goodluck Jonathan ardino dido golleji ka faande kambe lam malobe pamray no e tawede fu sedia o wi kaldede kawralan wondi e jokkitede hakkunu mudde lamu mali o
soni dum boyi jukkoji na wajatu wadde hello e le kebal leedindi dum ko holti kanko dunke kebe modibo maw makalu e wi makko milaruji temere tati kanye sapo didi sidi sidaw tuti malidi hayata fi bankiji malidi kedana ko hani Mohamed Ali Agali dadu fi sango alsisi
le terme technique am anglais
no dum halirale anglais kornde open market operation oni won ko fama ko hewe be leedi mali fu minno milliards teme tat kay sapo didi e hala mudum hala di lindi warta hokkede dum so gonga o wana non dum wordi ga jawdi ni bankeji jaguji le leedi mali ni tewtube le yontere chakitine le lewru fevrier fabore jawdi ni adadu mudum yottoto milliards teme tat chapan jego e jeddi fa fabro goleji mu en dum wodan kambe hore milliards teme tat poi di tan woni ko be kebe calcio tunnele temdere fu hakka chapan jetti e joyi warta bcao jiddo bantude jawdi ni bankiji ngado jawuyi leedi mali di han hokkede tidalaji ka ana hen no waran on tampina sanni julabe leedi mali buri fu yimbele ittobe marchandise ngay sel min ka ko du hoto mini woni ido jukkoje immine do e lewru ramadan sabi so mi immina ka do e ne no waran waddana me tidalaji nawdi
sakra o dutto hala mo do kabar me banga bem ame facebook ado twitter dalil fufu holtata wiide leni mali ndi ben men armi fama ben tabata ko hakkeji tomonte en gollata dum fevrier ele imadraj ma habbo terusiagal dum woni ko gouvernement mali holti ben hanke ele communiqué dum do wadi tiagal hayfaji holta hol fayal ben di leedi marti mursani wadi le dole ndi tiagal ko ben yimbe le chapantato jabe mortani e majji ele baleri abdall bagru ben ngoddo nokku ngudirdo nara kiloji chapande joy bang goddo dum lam ko be mali be holti wiide hurgul hute ben fudete yalla andete no kabar o latiri nelabe dun yahan no fay boyata to nokshotun fande li kawdi imben ko buri chapane nayonte rusi en ben masin diminama e le imadra maliku dido jadido ben jateji di totama e le communiquer nyande alal barnde wonande dirpa dido imadraji habitibe melati dun sababu tetude kaborde e ben nangudi dun kambe jungu dun sonkobe kaborde jetti den no dum wadi wattu men ben holtama wiide kambe ben hakke sapur sapu yonte rusi en dun nangama le nuku zanakoro e le commune kolongo wonande habitibe e ben leedi mali kanko imrana killu may gam ko ben kene fa sango alsisi
lewi adadu goto mo soldats en leedi mali hokki terroriste en sapo e jeddon woni baraabe le ladde wagadu le odo communiqué soldats en leedi mali holiti wiide wari yimbe le joyon tirobe bomboye juhoje so fella di region mutti kay bajangara beedade dundube kewti kaborde joy antirtede AK-47 malfe jeego kay kaborgal antirtengal lance roquette antichar so dum bettike fa hande tongande holiti wiide le nokku nyono soldats en leedi mali di teti kaborde jetti e juure dun son kobe jo armé o ka holiti wiide ko yottoto nogo en e terroriste en kaboto mabbe do warle nokku antirteedo kargi kilo chapantati farma da yottade sivari kanko colonel Suleiman Dambele ka holiti wiide imadraji moudi wada male region segu yimbe didon woni barumbe tiagal didon imadraji so dum bettige malfe chapan jeegon e jeegon woni ko be kewti pistole ngay sappo malfe antirteede AK-47 jeegon kan e jabe fa heewi bankas de lam mutti kabaroji urudi masana di ka holiti wiide armé leedi ndi ko yottoto yimbe lo kolta wiide terroriste en sappo nangue alal barnde nokku antirteedo zanakoro de commune kolongo
balde nay hande ko ben basi imiki hakunde gubal jangal azawad e kanye EGS ben le nokuji inchina nan kanye tamalet cercle andirabukan den holtam wiide diro basi chatudi latke sababu maybe hewbe barube hewbe kedana fastango atsisi
jeddi lewru mars bettino basiji chatudi de hono mudum wawa matede fuddi de dido nokule didi wala fu kabaruji yurdi tutafon kolitidi ko sabi bini dido haoji lati sababu eginde sapo sapo yimbe yude jonde mun le communique goto msa kultama wide yimbe le nayon yonki mun sami didon wobbe barmi hakkune mabbe nayon wobbe kanyu endo yonki mudum sami le fedde etat islamique au grand sahara barumbe taton wobbe du yubama be debbo nayajo woni hakkune mun nawabe sud dogotoro menaka e lana sawre lewi communique o fa hande darne fedde msa gondo tamalet woni kippado jetti lewru marsin haboji di ka fuddi hakkune mabbe kenyi do wadi bonanda fa heewi jamarne horana wondi igure yurle nokko tamalet e ngeni mali gondo le kirol niger ko wadani ishnanan gondo funnange andira bukan lumo mongo anatomo malin kobe fa yetto yimbe le jabe niger kan algeria tay mudu sabi dido basiji lumo andira bukan ka yimbe mudum fu narti mu en talatar bettine sabi kulul fatiha bongo sota yottade faado we gonni le chef lieu sartlio
hakke chabanon jo sukabe jokolbe jabe bal politiko be ben kawti akam sar handi sapo mars to cc be bamako fanda mudu yo sembinde bawde golle mabbe e fabaade le watugol jam leedi ndi derno landini ngal woni dental be do jokolbe jabe bal politiko be do faba fedde ben leedi holland lulurnde nimde kedana ko drama mabbe hebani do fason lcc
miden jidi sendude golle politique tan gurdan lindi won ko holiti yoga yimbe le tawano be galdo jidal le wimabe do e wattu e jutmabe tiwture andude hono be ngatta fa be ngadda kolol hakuna yimbe ngado e politique kan malinkobe kase ndu fa be jottina lindi yalla ini yirwa
le rôle de la jeunesse
dan suka jokol ni woni wadde ko wayi fu yalla kawral an warta hakuna yimbe be dati politique yalla jam an hewa lawo be kani huntundirde malinkobe kan yimbe le ngado e politique be sabi do titdala o fu fi lata de biddo leedi lobbo yo margal lobbal do bidi min kam ne min suka jokol be ko ngondi wadde hande ko fu do goldo aton ni be kani tinna
concentré sur cette question là
kedja no do sud ministre kumani do lamorde le leedi ndika jouti sanne o do anniya jidangal lati ko watto e juud mako do wajaade suka be rewbe tan worbe ngado be politique modibo traoulé kolole sud ministre kumani do lamorde le leedi ndi suka jokol be leedi kulleji di wayto wajibi kina kambe horbe baita alhal woni mu oto fu nafa mu do ana mawni sanne malinkobe buri fu sukabe mu en tawe no heewiri le golleji bawdi fiide dabreji bawdi itture lindile alhalmu wolle mudum o non holitiri wiide kanko Ibrahim Maiga kedaado fedde mom no dirta institut néerlandais pour la démocratie multipartite le leedini
adadu mbien nyawbe kurra virus boutike sanne dido wattuji de dun ko holti kambe ardibe cellal mbien to lubtal ponjetun kambe dogotrembe holti wiide wakko juno hakke chapanto to ngoni lennabe tun denno dum do na holta wiide mbien adadu nyawbe boutike sanne denno ka dum fu foytaade kanko professeur Yakuba Tulwan dar jamaare de wattane hakke lofa andi saraji rentodi di kanko asere jaram ko ben kede fasan umr wegal
di point de vue
sa yewi kabarno nyaw o worino dum jippiki sanne wala fulle libe do wala fu be nyaw o lenni nyalo mando le dogotoroje de ka won yimbe le sawbe nyawobe min gonde jewtade ko nayri bangal jewtade yalla yimbe ana chaawi nyaw ona chaawa dum duddum buytiki sanne fesugol yimbe ana peso ka fa hande dum yottaaki hon do min jidi do wotto jono imadraja no gonde e wadede ko nayri bangal jahol e garol kany e le commune ngaji di dum watte le leedi fur
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Le kabaru amen kerduji di men natu boflobe ton hultama wiide ben saabi kabaru ci daladi jam wara lebbi no dubi kewdi kambe yimbe kembe le commune jakko ben natu boflobe ton ben mu indi tidere didi denno dido tidere di latto sababu ben be keba ben dido tialaji di ben lat timma tiala jandi timma wattu ben wattu dido wattuji di yalla e be keba hinade no fewiri ben yangul dabaji mabbe ko nande mu to kul groton no holtam wiide kawrutal ben do hum tagul hore projet otagul jam en denagu landina makkenya denno do wada ma fewde e kambe dewrintinobe ben ONG Tastam ngondo lik circle kulukuru e banamba ana war unyaa chapan en yimbe le ben be projet hinni denno do fanamu sembinde boddo golle kambe gonbe tunbe e faabade dun e kabaru ben jogola jamarande denno do kawta kabaru ben tidalaji hewtagul jam en denagu projet on ben han wadde lebbi jeego tibina kabaru yito kujal do holta wiide do ben place luli do ben do ben kabaru place lu kufka furu kam fuga ben le darande pour kam fuga le men leedidi wonno sisli kawtal lennagal beta o sapu ben lewru sapu mars kuto kujal tun ben imi jomudun e wirito kambe yibe ngombe e wi an lannit be kawrangal latke sababu be jawta kabaru ben seraje kur kam fuga e ko nande mudun denno yo bangal hewta gol jam e dewral le dido watuji basidi sagrabe timita kawri amen mister dama sat fufu mbita do bem amen 3w.tamin.org marundo do jamu 37320 do sa yotro me dem magazine sido tamani yotro me dem sukabe hande lunde tous les enfants du Mali na hinni ben kabaru ci laaji ben yesoji sukabe upugol ben bangal kine e ben to tondu mabbe kanyu dun yesoji mabbe di fuf kanko Moussa Mali suku wonka benene to hôpital Luxembourg kadana ko mer faccano yo enki region
yawtere sukaabe malfu
e widdunke en kabaru cellal guldo jawtagol yesoji di tiagal so taykama barmande lolirnde begde lev to suka be holti wiide tagu moy sammu dum no nyakugol pulintere jogaji do tondu jom ngado hello jati do kine e hunko den opugul lato sababu mu intinde dum fuf yalla yeso suka o na feewa keddan kanko docteur Fousseyni Soussoko dunke kabaru opugol nyije to l'hôpital Luxembourg
infante labiale ou palatine
Youssefa barmande do nokku mu hani tawede na uddi iwde yontere juuberde yottade jeno berde sugu sabuji din wablataade nokku jonde madun ndondu ko buri hewde dun no imuji holtiwide ndondu buri lataade sabuji mudum robe dun no be njahay cuddo wotro no fiwiri wattu hamula ko mabbe na ba hoddi do tialaji e ko dun robe jogi be nyawuji yogaji kala alal bare dun no ga Luxembourga nokku amen na sawrugol lo nyije suka be jogi bo dido nyawuji di lolirdi begde lèvre ciawrete famdi fuf joyi ma jegum yimbe opete an wodi dun yimbe le europe nokkuji guddi leedindi gamenga kay sorgungul tutugul tiafaje fuf yu mere fay tiagal opugul safareji di yu mere no wurande kala suka min kunjana hore opugul mere iwde sapu e jeddi ndudo lewru yadi nogay mudum hakki tiapon on jo suka be opete yesuji suka be dun yintinte
la reconstruction et faciale de ses enfants
kavari antere
le kabaruji amen kiruduji to yursutun hultama wiide nyaw cewde taykama le commune Kifoso e wi ardibe janyel cellal circle o cikitabe nyaw cewde hewbe taykama yontre jabbinde e lennuko o tiagal yewtanguji hultama wiide sukabe yogabe kay hakika na jogi nyaw banga kabaruji iwridi tun lamkobe cellal e jande pi dabreji yalla haybude sukabe be njidaka nyaw cewde yalla haddi kewal mudun le jangnirede to kitatun jangnirede kita gar 2 mu hakki teme jagomo sukabe likuy na jogiti laaji klasuji jangirande filaka wala dun kuro ardibe ecole o ngoytike kewal adadu sukabe e windugol inde sukabe likuy hebe tawe ngala talki jibingul ultan wiide talkuru neldama mairie commune Kita mo faande jaba kitafo
yowtere sukabe man fu wonno